DJ Light upon the earth, upon the earth.
Yo, come and sauce me the boss, me the wild boss. DJ Lighter,
JKT on the beat.
Basi tapleza tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kienda kienda. Kienda kienda. Kienda kienda. Kienda kienda. Kienda kienda.
Pisheni, pisheni, don't mefika misheni. Nakabia mkwema vitu kwanza madeni lipeni. Walo mapeni, itisheni, itisheni. Itisheni mpaka senye italetwa na beseni. Ala, ala misi ndo imefika. Na hala, hala, marafiki kama tisa. Ijumana ukona mamona ivisha. Kukotu weekendi kona siku tisa. Monday kejani, Tuesday njiani. Jumatano tunaivukishanga kwa jirani. Thursday na Friday no hakuna amani. Na ukini kosandani utanipata maskani. Kende kwa dondara, supa ni bonbara. Leta kutesa juna tonesha vidondara. Leta kibombaba, bombaba. Chacho mapicha imebaki kuwa shandomdara.
Basi tapleza tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kienda kienda. Ki, 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 kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda.
Yeah, yeah. Na pigi sabu na budget ya 190. Chukulie jaba na choko de sikose. Everyday siurori ya siku zote. Na feel fiti mwana mini sijichoche. Kiende chain chain, kimeri chain chain. Nikiki hadiko brain brain. Taxin kubwa dimefurisha mdomo. After kate marungu ni kafi mbwa joo. Suoni jenga fiti ya diwa nasikia kiwaru. Tukona saru wa manyaru. Matuka ukukotu ni salamu. Tukona bashe trans kona widwe kari.
Basi tapleza tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kienda kienda. Ki, 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 kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda. Ki, 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 kienda kienda.
Baby unapo step, yo haga less light. Yo baki nikia. Yo jaba sinimende. Mm-hmm, yo jaba sinimende. Kana gwara pale base, nikicheki tu madead. Wanangora tuka ngede wakidai tuza game. The future so bright, why you stressing every time? Huu ndio mziki si, tunapiga this time. Ndio mana si upenda kuwa brr brr. Lakini ukiwa single kuna brr brr. So si mind ukiwa pia tu brr brr.
Basi tapleza tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kienda kienda.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napendaza kwangu, we shugulika na kwako.
Ate what?
Misi pangwe mwe. Misi pangwe mwe. Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeani number. Unataka mtu dark, light, tall, behe, tutafuta wa babas. Una plan teacher yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina ride along. Nada mini omoke ni kujage form. Ama late wo omoke ni kujage home. Mina epombe siyezi onja. Ai, nakunya yote. Nakiamua kukupatia. Ai, chukua yote.
Byron, baby.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napendaza kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwe mwe.
Kijana ni gwiji, utapangaje moro na kashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mjini. Samahani, chai fupi mija za maziwa na matamu. Siku supi mini chiyo mio watagwani. Kauni juu unajifanya bombo ajagana. Nabiria na wapanga kama kango kasarani. Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fit pia di shock them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napendaza kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwe mwe.
sipangwe.
Mbui mbui, ninja na bui bui. Kiona mababi mahali leta marui rui. Na nkona mashoga kibao ntaka madui dui. Saki kifisi nko bongo na saka chui chui. Kitaka mizuka, mimi ndo huka. Tena na gwara nkidara nina vikucha. Biti kichupa, shika na kupa. Na wanapenda ukipapia baba bupa. Naishi ntakavyo, ondoa vikwazo. Kiona na jidai jo kujikopa ndo chango. Nikishika ngiri na tesa na majigambo. Juno na squeeze genji mnasafisha kwa mitambo.
Maisha ni yangu weshugulika na yako, napenda za kwangu weshugulika na kwako.
DJ Lighter,
niruhusu nikutu siku dadade. Chicago tipiga mdadadeki. Rumbi la nduru chali kujiseti. Alijamjana na sasa tucheki. Hii ni kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tudensi kata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
DJ Light upon the ad, upon the
ad. Kiarzi Dan
Volume Star Record.
Nirusu nikutu siku dadade. Chicago tipiga mdadadeki. Rumbi la nduru chali kujiseti. Alijamjana na sasa tucheki. Hii ni kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tudensi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hii ni kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tudensi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Everything fresher than I've ever seen. Representing PD Galtin. On the scene, Buzi Genge riding. Do the right thing, shake your body righty. Rock out with your fatty bam bam. Back it up, push out the bam bam. Silly steady, na baki ni me steady. Younger na mad ready, warazi misi pendi. I don't know where my pen is. Hey, mina chora vas. Ukini tumia your cash man. Siwezi reverse.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tudensi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tudensi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Kuda da de weni mafinini. Na ukiparara mbono usijipake vaseline. DM kila time natuma vaseline. Amini usiamini hii mark ni mini. Shida ni mimi najua uwezi shinda na mimi. Shida ni nini kwela ha wako kusini. Kaska zini kaska kuna makwela. Party feed girl dem hapa kuna msela. Chipo ame chipo chipo na kuna masala. Mashallah amebeba hadi silaha. Sina furaha amejaza kama afraha. Si malaya alianza kule Ulaya.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tudensi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tudensi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Si weekendi ni shafleki. Nikiwanga mle vichura hugoka keki. Kani wacheni ruhusu ni kuseti. Mukwanga straight to the point kama jegi. Cheki, ukidai nywele bado mi siku dai dai. Ukini cross ni nambogita kuchai chai. Mapia Kenya chora chini uko shy wine. I become fine by age kama I'm fine wine. Omosha kisha kunyo chemical.
Si hata tomba deni.
Mi mkali mi don kwa hysterical. Na misi kupi deni.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andremita. Na wakistegi na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andremita. Na wakistegi na wapita kama stima kwenye mita.
You can't be me, don't tryna be. I have my niggas calling you, I wanna be. You tryna be me is upset to me. I always wanna be where I wanna be. I'm dope motherfucker call me cannabis. Moshi ni mingi penye niko wezi kana mi. My fans only penda wezi ni kana mi. I'm walk a bomb, I can't bother me. kwenye gala mini chest kona diki free. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisteki na wapita kama stima kwenye mika. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisteki na wapita kama stima kwenye mika. Atikizi mutembea nile chaga jo kutamba, kibudasu na jo mambo ni mdaga. Ivondo mniku
Twende
ati chiki plow, chiki chiki plow plow. Mekule mchele na jujere ga pila. Sami ndo mi, sisi fona na nagaudu. Hata vako zangu zenda nisha gina wao eh. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisegi na wapita kama stima kwenye mika. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisegi na wapita kama stima kwenye mika. Don't wanna be, I have my niggas calling you a wannabe. You tryna be me is upside to me. I always wanna be where I wanna be. I'm dope, motherfucker, call me cannabis. Motion ni mingi penye niko wezi kana me. My fans only penda wezi ni kana me. I'm broke a bone, made a can't broke me. Hili round utalola hi. Kiki jana jua chesi ya mekuja peace. Pam pam gang blazing out and shoot the kid. And your girl I'm in the chest gonna dig your free. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisegi na wapita kama stima kwenye mika. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisegi na wapita kama stima kwenye mika. Atikizi mutembea nile chaga jo kutamba, kibudasu na jo mambo ni mdaga. Hivyo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga, naifanya june penda nikijua ndao bamba. Flow ni tight nilishafunga na kamba, misari kuzirembeza ziko tamu na zalamba. Niko hai ni kari mechoma kimbaga, wezi linganisha kanko sopa jo kustaga. Angi vulture nyama ija impita niga, initwa favor tadani triple zita niga. Mafalo amedoza melalisha niga, piti ya chino kaboom zero zero jina eh. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisegi na wapita kama stima kwenye mika. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa, kani mbio basi nika andrenika, na wakisegi nika
andrenika. Hey DJ Lighter,
izo gare kubwa we, izo mbolo bege we, izo keja kubwa neza penda. She done it though, what? She done it though. She done it though. What? She done it though. She done it though. Who don't like enjoyment? Kuvanguo mzuri game. Kupata kazi mzuri permanent. Kulipo vizuri payment. Ah we, she done it though. Wazazi wakae fit parents. Waishi bila kulipa rent. Waende kanisa sacrament. Na wapate za entertainment. Ah, we, she done it though. Izo gare kubwa, we, izo mbolo bigi, we, izo keja kubwa, neza penda. She done it though, we, she done it though. She done it though, we, she done it though. She done it though.
I like a big house, I like a big car, I like a big nyash, she done it do. Hey, we popping bottles, chilling with models, we taking photos, she done it do. Hey, allow me to enjoy myself, I no go die, no go kill myself. Ati, ni tume fair, I could you hear? I try to touch, she go say don't dare. You think I'm stingy, stingy or busy? Nobody knows so, she done it do. I want the big car, I want the big house, I want the good life, she done it do.
Izo gare kubwa, we, izo mbolo bigi, we, izo keja kubwa, neza penda. She done it do, we, she done it do. She done it do, we, she done it do. She done it do. Nasikia unapenda meat pie, izo vitu ziambie goodbye. Apa labda ugongewe mayai, ama bora uhai. Cause she done it do. Nasikia unapenda pizza, utakula moturata imeagiza. Sasa ya kumi agiza, tena ya kumi ongeza. Kama una do, fuliza. Cause she done it do. Izo gare kubwa, we, izo mbolo bigi, we, izo keja kubwa, neza penda.
she done it though. What, she done it though. She done it though. What, she done it though. She done it though.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Pombe, kunywa pombe, lewa lewa, kunywa pombe, inama chini, kunywa pombe, shika rungu, kunywa pombe, watu wa Gilbis, tupewe pombe, watu wa Changa, tupewe pombe, watu wa Konyagi, tupewe pombe, watu wa Guarana, tupewe pombe, Apanti Removers, watu wa Hennessy, asante, weta asante, thank you so much, unaweza ishia. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa.
Dance in the Friday, dance in the Friday, dance in the Friday to pick and share. Friday, pick and share. Dance in the Friday to pick and share. Friday, pick and share.
Toto pewa pombe, kunywa pombe. Lewa lewa, kunywa pombe. Inama chini.
If the news not right about this tomorrow, we're done with music.
What's that?
Dancing, dancing in Friday. Dancing in Friday. Dancing in Friday to pick and share. Friday, pick and share. Dancing in Friday to pick and share. Friday, pick and share.
Mtoto pewa pombe, kunywa pombe. Lewa lewa, kunywa pombe. Inama chini, kunywa pombe. Shika rungu, kunywa pombe. Watu wa Gilbis,
tupewe pombe.
Watu wa Changa,
tupewe pombe.
Watu wa Konyagi,
tupewe pombe.
Watu wa Guarana,
tupewe pombe.
Apanti Removers,
yeah.
Watu wa Hennessy, asante, weta asante. Thank you so much, unaweza ishia. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa.
Dance in the Friday, dance in the Friday, dance in the Friday to pick and share. Friday, pick and share. Dance in the Friday to pick and share. Friday, pick and share.
Toto pewa pombe, kunywa pombe. Lewa lewa, kunywa pombe. Inama chini, kunywa pombe.
Kila mtu apige story yake ya pombe. Ala.
Mimi nikilewa miu wana niko London. Akiwa lai, sindi napenda pombe.
Mimi nikilewa na kuanga dunia yangu. Naona Raila ni babangu.
Sister na we,
pombe ni be.
Sister na we,
pombe ni be. Na akazi kishika sikuangi lose.
Asante, weta asante. Thank you so much, unaweza ishia.
Watu wa Gilbis,
tupewe pombe.
Watu wa Changa,
tupewe pombe.
Watu wa Konyagi,
tupewe pombe.
Watu wa Guarana,
tupewe pombe.
Apanti Removers,
yeah.
Watu wa Hennessy,
yeah.
Asante, weta asante.
Wacha ni confess, niko na test. Nimedunda CBD, nikaona chest. Mina taka ni mchesa. Don't many drink day one be like chesa. I cannot need chesa. Ana sababisha juu ameweza. Kani mate mina meza. Aki boy chal mwambi ya sitra mcheza. Na venye anaka kulegalize. Na hiyo smile inafanya mina fantasize. Na cheka cheku sijali ni venue many nice. Mistari zangu kazi jaweza mita revise. Napenda chali waka Nairobi. Chali maluku kaza lango na burale. Chali kama bien na nviri. Izo sahuti kejani ntasikia viti. Chali wa manjing na manjong kama T-Dat booty na meja giflani. Na venye ameunga kama Oji Raburu na accent kashafi. Mina sema chali waka Nairobi. Waka Nairobi. Chali waka Nairobi. Waka Nairobi. Mina sema chali waka Nairobi. Waka Nairobi. Chali waka Nairobi. Waka Nairobi.
Sana
kanda tena nambanga kisha namkanda miziardi sana ni bana tena nataka kisha namtuma gizani sana ni mada wangu mavela misita genya bado naweka sije kate kwenda bakindenga yani nimekata ah ni wangu wa motisha naro inagonga sije nikagua wangu wa dhati ananiweka nanga naro inagonga sije nibagua serikali ni wangu wa motisha naro inagonga sije nikagua ananiweka nanga naro inagonga sije nibagua serikali
sali wakanai rotu wakanai rotu sali wakanai rotu wakanai rotu mina sema sali wakanai rotu wakanai rotu sali wakanai rotu wakanai rotu
kata rumba chakata ai pambata wanchezesha na kwaitoa
baby nipe tena iwe chachu ya mbirini kuna nibembeleza mwaki pesa na shilingi nite nite hata kiutani chagwa mwenyewe utanita nani maneno yanatoka kinywani na sauti ya kudeka deka nite nite hata kiutani chagwa mwenyewe utanita nani maneno yanatoka kinywani na sauti ya kudeka deka nani kosha roho nikipenda wivu unanisumbua tena ushanigundua mi kwako najishebedua yani mambo kwako sambamba nikiwa nawe niko salama kitandani mechi kandanda tunacheza kandanda nitendite hata kiukani chagua mwenyewe utanita nani maneno yanatoka kinywani na sauti ya kudeka deka nitendite hata kiukani chagua mwenyewe utanita nani maneno yanatoka kinywani na sauti ya kudeka deka nani kosha roho unanikosha roho
komando jegeja jegeja tumeniweka ndani umezima na simu na sipati gani maiwe kwani una chini gani unanipa steam kwako kifuani mami yo mami yo oh mami yo I want you to know mami yo kwambo kini mwago ndani yokota yes ni mwago
baby kama mtoto ndegeze ai kune moto niongeze ai bakora mboko itembe ai usini mwage mwage nande usini mwage 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 usini mwage
atari
moto uchocheze ah bakora mboko ntembeze ah sindi mwage mwage mwage
mimi kama mtoto ndegeze ai kuni moto niongeze ai bakora mboko itembe ai sindi mwage mwage nande
sindi mwage
Baridi leta ya moto
Mewa
ita watoto
Mewa
Iyo mzinga stop matatu
Mewa
Weka kubwa kubwa weka na ndogo
Mewa
Leta baridi leta ya moto
Mewa
ita watoto
Mewa
Iyo mzinga stop matatu
Mewa
Weka kubwa kubwa weka na ndogo
Mewa
Achia waifu stressi Hapa tafuta wepesi Yani ni fura ucheshi Mikiki mikiki jeshi Mbaka kukicha
Cha cha cha
Chupa kwa chupa
Pa pa pa
Watoto wa minga
Nga nga nga
Kote kumeja
Ja ja ja
Ita mwenzio
yeah.
Ita mwenzio
well.
Ile kwambio
Brakata pa pa pa
Ile dadio
mm.
Ashushe kilio
well.
Ivane kwako Meta baridi leta ya moto
Mewa
ita watoto
Mewa
Iyo mzinga stop matatu
Mewa
Weka kubwa kubwa weka na ndogo
Mewa
Leta baridi leta ya moto
Mewa
ita watoto
Mewa
Iyo mzinga stop matatu
Mewa
Weka kubwa kubwa weka na ndogo
Mewa
Time na kuja kwa club nilikuwa naona wasio wabaya but sasa hadi waita na mwana mrembo wait 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 nalipa na credit card alafu nitapata
mpaka kukicha
cha cha cha
chupa kwa chupa
pa pa pa
watoto wa minga
nga nga nga
kote kumeja
ja ja ja
ita mwenzio
yeah.
ita mwenzio
well.
ni kwambio
brakata pa pa pa
ile dadio
mm.
ashushe kilio
well.
kwako Leta baridi, leta ya moto
Mewa
ita watoto
Mewa
Iyo mzinga, stop matatu
Mewa
Weka kubwa kubwa, weka na ndogo
Mewa
Leta baridi, leta ya moto
Mewa
ita watoto
Mewa
Iyo mzinga, stop matatu
Mewa
Nataka ni kucheki for memory angu Ni kunje kichwa hari, ni kunje shingo There's something about you
There's something about you
Nilikupenda tango kitambo Njoni show kama bado uku single There's something about you
There's something about you
Napena navyo dance, napena navyo flex Unifanya mina slikisha Kile mina kucheki, bonge la mtesi Maze unanidelisha Napena navyo dance, napena navyo flex Unifanya mina slikisha Kile mina kucheki, bonge la mtesi Maze unanidelisha So back it up Baby, baby, back it up.
Baby, baby, back it up.
And then turn around. Swing and turn around.
Swing and turn around.
So back it up.
Baby, baby, back it up.
Baby, baby, back it up.
And
then turn around. Swing and turn around.
Swing and turn around.
Ume, ume, ume donjo. Baby, baby, kama chapo donjo. Kalongo longo. Tuchaze hadi tupata watoto. Tupige photo. Tukiwa msoto
Tukiwa msoto
Isiwe ndoto Jisiku moja tutakuwa tumasaka Napenda navo dance Napenda navo flex Unafanya mina slikisha Kile mina kucheki Ponge na mtesi Maze unanidetisha Napenda navo dance Napenda navo flex Unafanya mina slikisha Kile mina kucheki Ponge na mtesi Maze unanidetisha
So back it up
Baby baby back
back it up.
Give me baby back it up.
Then turn around. Swing and turn around.
Swing and turn around.
So back it up. Baby, back it up.
Baby, baby, back it up.
Then turn around. Swing and turn around.
So back it up. Baby, baby, back it up.
Baby, baby, back it up.
Then turn around.
Bado tutawasha, hata mfunge ba, bado ni tamasha. Hata mfiche nga, ngo katapanda. Juu ya kegi make tupa, na maganja.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi.
Bragadocious.
Yeah, uvia na mbebe pia. Iya leo na lazima talipia. Unapika mbunji pia, kondi ukon love pia. Mini charity, washa skia. Shike tu si mimi, kwani shike tu si pia. Jai kunja pia ukaanza kulia. Nikama chonte kuna vitu unapitia. Mdunge zake mbili, mbili talipia.
Leo ni sato ama Sunday. Tutulianza kukunyo ona Monday. Kila siku ino kuwanga shere. Imefanya mina pipi tuko sane. Pombe ya kisirani. Tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi.
Bragadocious.
Niko maji naona nika wendo na die. Niko na ganji na connections you guy my guy. Ina matenda na mavela mindo supply. Munga na waiter ata later please don't be shy. Pombe ya Sunday tamu sana. Pombe ya Monday chunga bana. Pombe ya sari ni swara sana. Ya kuchanganya ablanda bana.
All you can drink we don't do take away. Mfuko size ya pili gate. Kizungu ya kuparamule. Can you kama Saturday, but then it's public holiday. Nitawacha pombe, nitawacha pombe, but not today.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, no katapanda. Juga kegi make tupa, ama ganja.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi.
DJ Laika
wodu yo madonjo kaka teso. Akelo ngege ton makorengo lomo weso. Nya kwaro bare gwinga teko. Pesa peke ufuka ti awotho kaka kengo. Hey, wane tuon koni wane gasi buor. Onagi samo donjo donge nyaka jogi luor. Ja pesa got ngeni rap ane nyuok. Sama mako waya donge rapa gite nguan. Hey,
Johoma be wane joma teko.
Yeah, wateko.
Jomi goi wane joma teko.
Yeah, wateko.
Joki sumo wane joma teko.
Yeah, wateko.
Tojo siya wane joma teko.
Yeah, wateko.
Ngadi, 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 kata west ngadi. Ngadi, 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 baru nunggu ngadi. Ngadi, 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 kata west ngadi. Ngadi, ngadi,
winza, winza. Hulu usma kobara maenginga. Tumukete jiji maikia. Simbujo muera joma mia sifa. Harienda mundu mgeni anisimba. Winjo pite mbalieta sekecho. Angia mia leta adwa keto. Higi goro na kire kije pesa teko. Long police kauna gie machendo. Angi nyazi mabero chodo mate simba. Vita zena kukidwa yudo manye gunga. Nato doarto sobunga, yudo runga. Oko yoda kanyo ane benga kwano bum. Nude brento kachulo mera a agedo. Nyilinge nipogo gora dwaga matedo. Mama teli kuka ya waweri gikendo. Aselo so pesa donjo kata kabedo.
Johoma be wale joma teko.
Ria wateko.
Jomikori wale joma teko.
Ria wateko.
Jokisumo wale joma teko.
Ria wateko.
Dojo siya wale joma teko.
Nadi, 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 kata West Nadi, 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 bar nungo Nadi, 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 kata West Nadi, 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 bar nungo Nadi.
Adi pinka kitere, tere, 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 maloka kiduoke, duoke, 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 pinka kitere. Tere, 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 maloka ke duoke, 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 duoke.
Kesho ni east, dema na bo, block delete. Chalia na bo, press block delete. Sizi shika tenje na new number ndo inafuta. Miwenda kwa supakani na deni ya duka. Ushaipata partner na upuzi kwa nyumba. We muambie hivya kiwa kejani ya nanuna. Ha, si wende, si wende. Na kupea ratings inafanyo umepembe. Kwanza last warning kabla wende. Next time don't call me kutoa nyege. Ha, wazuri ni wengi na nina luga. Mlango iko wazi kanyaga kubwa. Kufala peleka mbali ususan. Nukisiki unawashwa sana paka kaluma. Kondo kiangori mi ufanishika jini. Leta monkey business atole wadi upini. Nukilete risto stri nini au nini. Polisi nilipa kwanza hapa ni mjini. Unikosa kazi after interview. Acha yende next time pita come through. Patience ufanya majabu. Baraka zingine zirudi zikiwa times two. Acha ye, acha ye, acha yende. Kaya form siya ganji, acha yende. Kawo chali sim tampele mende. Acha ye, acha ye, acha yende. Acha ye, acha ye, acha yende. Kaya form siya ganji, acha yende. Kawo gala sim tampele mende. Acha ye, acha ye, acha yende. Ukovera na we ushugulika daily. Reporting on time, work rate haina wengi. End month imefika na unangoja senti. Ujalipua mezi tatu na unambiwa keep waiting. Ufala acha yende, unishugulika haiwezi. Erini ache yende kana cheki unaniseti. Niligrona ngumu na soft as si Pepsi. Kwa ground tuko topless atukwa na jezi. Ache yende kama mali si safi. Ache yende kani morio mtiaji. Ache yende kaina kupeanga pressure. Life nifupi sana kushikamu na teseka. Na wapa vidonge more hits on the deck. Ukikoso janja ni noma kuflex. Siri joni moja usiwa ifuata ex. Ujinga ache yende na usonge ahead. Jakom ni na majaber kem kem. Baroda mina pick your corner, join a pay well. Atuko sani pain na my clientele. Napenda mbebe natako na anadress well. Ulikosa kazi after interview. Acha yende next time, better come through. Patience ufanya majabu. Baraka zingine zirudi zikiwa times two. Acha ye, acha ye, acha yende. Kaya form siya ganji, acha yende. Kawo chali simtam pele mende. Acha ye, acha ye, acha yende. Acha ye, acha ye, acha yende. Kaya form siya ganji, acha yende.
Is a must, we came from the dirt. Let a bill in a cash. Drinks on me, just a glass. Bromance, you relax. Uki puffs, you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dirt. Let a bill in a cash. Drinks on me, just a glass. Bromance, you relax. Relax. Time
Mzinga tulishindwa kubai, na kuchanga ilikuwa stress walai. Kakuota mtu saba my guy, na mpige kalesa jua kuna ndai. Leo ni kuchafua meza na kuremember those days. Walicheka tukitry, every single dream we had we live. Na hakuna manyaru, today we fly. First class baby, okay unataka nini? I swear I could do this daily. Day one studio wako nami na akisi ni funny. Kila kitu huwa better with money. Kupendwa diani, sika ya kasarani. Huwa inongeza spice fulani. By the beach sip sip no eh, ukisani. Uki buffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash. Drinks on me, jaza glass. Romance you relax. Uki buffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash. Drinks on me, jaza glass. Romance, relax. Sina regrets. Na though siko poa, mina feel niko at my best. The rest, wacha zijipange. Na kama unawashwa, say it with your chest. Unaona sherehe, nilisha invest. Depressed, apana, ume misspell bless. Look at top IG, mwone breast. Na baby nitaka way better bila dress. Uki dance, move like this. Life ni fupi, usi risk. Sahau mashida, take a sip. Na una drip, oh hiyo ni drip. Take it easy, I insist. Kesho uko off at least. Regrets ni ngware, leo we kiss. Na nili mix pombe na leave. Romance, relax. Uki buffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash. Drinks on me, jaza glass. Romance, relax. Uki buffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash.
Be right here, she be one I love, the one I hold, all night, all day. She be right here, she be one I love, the one I hold, all night, all day. Squeeze her, squeeze her, all night, all day. Squeeze her, squeeze her, all night.
Kissed the water,
the water.
sopu sopu kile chali ya namtaka. Me with you till the end of life. Nasita jali hata kama itakuwa miaka. Black and beauty you're my pillow. Mtoto sopu sopu kile chali ya namtaka. Me with you till the end of life. Nasita jali hata kama itakuwa miaka. Remember tulivyo patana. Walijeka baka sema sisi tutachana. Na sasa miaka inasonga. Bado tupa moja baby wangu tunafana. My baby si mani mani kwa kweli si mani mani. My baby si mani mani kwa kweli si mani mani. My baby kweli si mani mani. Wanatukunga baby si mani mani. Mimi nawe tuko hai hai. Everyday over life is high.
Chotaka nishikilie usiniache nishikilie nipigadie usichoke nipigadie nishikilie usiniache nishikilie nipigadie usichoke nipigadie.
Tena mcheshi, hauna nipenda sana.
Umenitangaza kwa mabaya, umeshindwa nistiri. Sija kusema kwa mabaya, nilikuthamini. Sasa majirani wanajua, ni wakimoja tu, ni wakimoja. Tena nina kibamia, sitoshi mboga, sitoshi mboga. Nikilala kama kigunia, nikumorota tu,
nikimorota.
Lakini yako nitakupitia. Umenifuwa mguo nikana kumba uko sawa.
Itabidi ukubali tu
kumba tulijaribu ikashindikana.
Itabidi ukubali tu
punguza hasira nijilawama.
Itabidi ukubali tu
kumbali penzi limekwisha.
Itabidi ukubali tu
Kenya bro.
Na unatoto wakali wamengara tari. Na mwona vera pembeni nazari. Hivi njari gumewaka nari. Chafu wa meza hasara si ya tujali.
Leo goma moto na kujimwaga wanjani. Uwanjani sigoma laki toto. Sunga kandoka uwezani. Uwezani kulia kushoto. Nimeshika pakandani. Pakandani watoto viboko. Na bibindo kiunoni. Kiunoni.
Basi leo tambaye kwa magoti. Atuchezi bedini kwa moti. Mukono papa serimoti. Kuchape kishoti.
Ona pombe limekolea na yumba. Ba, ba, anayumba. Limekolea na yumba. Ba, ba, anayumba.
Yule pale limemlemea na yumba. Ba, ba, anayumba. Limemlemea na yumba. Ba, ba, anayumba.
Binti kale na kapa kiti kajeka kae. Na kagizi ya takila kachomeshe na shtura.
Mechi leo taita mabedroom bully. Toto kila aina aina sampuli. Hakuna kunyonga mangi watoto walivo faini. Michozo ya gizani.
Hakuna kunyonga mangi watoto walivo faini. Michozo ya gizani.
Basi leo tambaye kwa magoti. Atichezi bedini kwa moti. Mukono papa serimoti. Chape kishoti.
Ona pombe limekolea na yumba. Ba, ba, anayumba. Limekolea na yumba. Ba, ba, anayumba.
Yule pale limemlemea na yumba. Ba, ba, anayumba. Limemlemea na yumba. Ba, ba, anayumba.
Ona pombe limekolea na yumba. Ba, ba, anayumba. Limekolea na yumba.
Yule pale limemlemea na yumba. Ba, ba, anayumba. Limemlemea na yumba. Ba, ba, anayumba.
Si mwenyeji
mind your business.
Kuna taka ule anaichapa mpaka ilale. Basi harakisha njona. Mima inanukia shasha mane. Ustupeni ni kwa flona. Super komudia ladha gane. Nezenda fast au slow baby. Haiva nikisikia mabob male. Nkitafta plan ya do. Yeah. Tuanzishi vita, tunamaliza. Nani ukinita, tuma mamita. Auma lipsinka, wana waingiza. Na panda steju, na una miujiza. Originator, baba wakecha. Wana niti, wana niiga. Likuwa na choma, mpaka kwa filter. Kaba doko usha go. Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Mile naifanya, siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanya ga
proper,
proper,
proper, proper,
proper,
proper,
proper,
proper, proper. Siku die number two wakanichuta daro. Songa jenga shule wajua lipe karo. Saimi ndio speaker Francole Kaparo. Matutors napiga ki Usman Kamaru. Kwa fam ya kipang siku toka. So fam ya kipang kitatoka. Kwa mimi ya mini ni jasho na damos natoka. Nkiroga hindili na treat kama dini. Saima device inakuta na mzinga. Wanani die na nijuzi waliringa. Mungu wa kisansi unajua wezi pinga. Odds iko right misi chezi na tinga. Okay, kifemi kijembe kikali. Bila budi na bidwa kubali. Pata jali ujwe nani ya kujali. Hii maisha ni tamu na jesi na makali.
Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Mile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper,
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 proper. Tunaifanyaga
proper.
Yes, nani yako in the zone, aje. Na ana feel right at home, aje. Kutajwa nilikuwa kwa chuom, aje. Na arufu ya cologne, sare. Na sijaiko saka form, sare. Last year lose my phone, sare. Jana niliota na perform, sare. Na kabla kuota nili perform. Short now you know kwa cliff. Kabla ujwe mambo ya drone. Randa imeja na kif. Na grind nikana clone. Kiuliza na nani gwiji hapa. Mina sikianga kam na kose shima. Mwezi ni pima, mwezi ni zima. Nani mengia na sikia unaniambia. Life iko order, pako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja,
yeah.
Huku isi ni situ na zosa. Tunaifanyaga Proper.
Life iko order, bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja,
yeah.
Huku isi ni situ na zosa. Tunaifanyaga
Proper.
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 Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper.